artist under.
Mac Manaman.
Be a poor my pizza.
Which money bets?
Ntabula obwongo gwe nno wakikuba nkulabako obulabi smile ne ntunuuliza kukubira essimu meseji tozikebera amaziga genkaba ani anagasangula waŋŋamba mukwano nza kusanira n'olugendo lwa laavu tuli luvuga babiri bigambo bingi byo byogeddwa bingi kye nsaba maama tebikuwangula omutima
mumuleke
ono mwana
mumuleke
temumugamba
mumuleke
bye mumugamba
mubireke mubiveeko mumuleke
ono mwana
mumuleke
temumugamba
mumuleke
bye mumugamba
mubireke mubiveeko
baby girl lero kiwedde kirabika makumanamani mpangudde kubanga Katonda akumpadde abo bafekete batumalira budde bajja babba mabo bagala biwedde kati no baby girl nange sitidde agawalaye nange sitidde kubanga akumpadde
mumuleke
ono mwana
mumuleke
umwesonyi mugamba
mumuleke
umuveko mugamba
mubireke mubiveko mumuleke
umumute ono mwana
mumuleke
umuleke mugamba
mumuleke
umwesonyi mugamba
mubireke mubiveko
Love at the first sight. Nyamba tonswaza and you take a flight. Finest ata njagala kukwagala. Bulichiro omike mulavuyo.
Njagala nkulago mukwano goba deto suwira. Teba kulimba bonza kusanira. Bagala chimonde kenga bansekerera. Teba chimanyiti nonze nawe tuefuna. Katinzi kakanyezo kubare na kufuna. Agawalai wansi kakanya.
Mumuleke
ono mwana
mumuleke
umwesonyi mugamba
mumuleke
umuveko mugamba
mubireke mubiveko mumuleke
umumute ono mwana
mumuleke
umuleke mugamba
mumuleke
umwesonyi mugamba
mubireke mubiveko
kale baveka bo bakachuni figa zero bubuto baluni Kwa gala nyono wanu kompiti Omukwano kweni na malaya kustwiti